Asubuhi tu kukicha, minazianza pilika, mchana kutwa kutafuta, nikutunze langu uwa, na uzuri ulonao, na kwote nyumbani peke yako, roina niuma mwenzio, natumani nishinde kando yako, na uzuri ulonao, na kwote nyumbani peke yako, roina niuma mwenzio, natumani nishinde pembeni yako, mina pata homa,
jirani na watu kisi mama,
na roo inaniuma,
soko miburudi umechelewa,
mina pata homa,
jirani na watu kisi mama,
na roo inaniuma,
soko miburudi umechelewa,
sambo ira kuruse, sumo kane vye uye kutali,
kutali.
Jichunge mama, sitopenda ni kukose mpenzi we sambo ira kuruse sumuka nevye uye kutali
kutali
jichunge mama katu sitopenda ni kukose mpenzi we ulisajua mina kujali sana doma na moyo wangu neni uma na kuomba kipenzi chunga sana mana wapo wasopenda kutona ulisajua mina kujali sana doma na moyo wangu neni uma kuomba kipenzi chunga sana mana wapo wasopenda kutuona wakijipitisha kutwa kucha
wambiri kwangu nishafika
usidanganyike na zao pesa
mamba na magari
hey, hey. Wakijipitisha kutwa kucha
wambiri kwangu nishafika
usidanganyike na zao pesa
mamba na magari
hey, hey. Sambo ira kuruse sumuka nevye uye kutali jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we sambo ira kuruse, sumuka nevye uye kutali jichunge mama, katu sitopenda ni kukose mpenzi we
sambo ira kuruse, sumuka nevye uye kutali.